نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيل يسنى يوبنج لأوب غاو لجسا نمتي موزي ندمي نمبر 15. Pangani masaa makutumu anu katatu kugulita nchito mazi ato vano. Mugama panga masaa gulita nchito ishalesha mkumba pala mugama panga mkati mwakutu. Ndipo ishalesha shikuru kunja kwake kuseli wakutu. Kenako tengani mazi ena ndikunyowe tajalaja chingono kabena isha mkumba pala. Ndikupanga mabo akutu ndipo pamapeto pake yendetsani manja anu makutu ose. Hadith Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma akusimba kuti muntu wina adabwera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam nafunsa o mtumiki wa Allah. Muntu angapange bwanji huku Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adaita nitsamadzi mtiwiya. Kenaka mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayamba kuponzitsa kapangidwe ka huku kufikira pamene adapanga masaa pamutu pake adalowetsa zala zake mmakutu uku akupanga masaa kunja kwa kutu kunja kwa makutu ake kogwiritsa mchito chala cha chikulu ndi kunja kogwiritsa mchito chala cha mkomba phala. Mfundo namba 16 kapena kuti ndime ya 16. Sambitsani mabasi anu kufikira mtimisomali kokwana katatu zili mustahabu zofunikira kwambiri kutsuka mabasi kuyambira zala ndi kumalizira timisomali. Hadith Sayyiduna Umran radhiyallahu anhu mtangazi omasulidwa wa Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu akunena kuti Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu adapempha madzi kuti apangire udhu. Adayamba kupanga udhu mpaka adatsuka phanzi lake la manja mpaka misomali kokwana katatu mondondozana ndi kumazele mofanana. Kenaka adati ndidamuona mtumiki sallallahu alayhi wasallam akupanga udhu monga ndachitilamu. Mfundo 17 dutsitsani chala chanu chachingʼono chamanja kapena chamanzere mʼmipata mwazala zakuphazi. Yambani ndi chala chachingʼono chakuphazi ndi kumalizira chala chachingʼononso chakumazere. Hadith Sayyiduna Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu akunena kuti ndidamuona mtumiki sallallahu alayhi wasallam akupanga khilal ya zala za miyendo kogwiritsa ntchito chala chachingʼono chammanja uku akupanga uku.